It's a ball. Yeah, nashukuru Mungu niko poa. So aggressive. Utadhani cobra, I'm a new man. Hebu cheki hii ni obvious. Sijashika kuda deki buda niko sober. Nimekuwa na maheta wengi buda siku easy. Marafiki nao wakaniwekea vizuizi. Hawataki mini pie, ila bado mina fly. Ninapewa nguvu na Jehovah cause I'm peace. New move, mos, utadhani isa. Nikitaja Mungu wangu wananita preacher. Kubelieve is a choice, utalazimishwa. I will say what I know, sitababaishwa. Kabisa na visa vya kutatanisha. Ukiniona si lazima unigotewe pita. Kani beef kula solo misi meat eater. Nimetulia na dem moja misi chita. Usidhani wanijua hoya buda hunijui. Una utoto kakitambo kwani wewe haukui good boy. Ila wanasema nimekuwa rui. I'm the greatest kaali na siyo mazurui. Na kama we adui ukihater still do it. Nashukuru tura bana hikaria haibandui. Tazidi tukuchana kriti zenu sitambui. Nagikaza tuma zendo mama ni mweke vizuri. Siku ni pombeni na sandas kaza Magufuli. Na mume shiba izi mistari ndo mana mukuli. Nina ego ndiyo kaoriego manduli. Sina psych na maho hata uliza duli. Yeah.